James Empire,
Black Banners Africa,
Zambian Jedon,
Popki,
Choka Panjito,
Mbuyo Eka Eka Siyo Gamba, Kale Kale Mami Mpase Namba, Vama Sala Cheva Tamba, Wakwila Pakamu Avaso Avo Kamba, Nchama Mudi Chimeri, Chinama Mudi Chimeri, Nchama Mudi Chimeri.
Nadanuka boba nifikie kocha pepa lodi hapo. Nadia bwana kumana na meli hapo. Nishipepa namba tishani hapo. Chama Mudi Chimeri. Chama Mudi Chimeri. Chama Mudi Chimeri. Ichakosa sana Chimeri, chava no msana. Bani tumpika sana. Banina baba no msana. Bambiri bana pereka tumbare, baka waya waya musankane. Wandenza futo kanpape, popasa namba ni papate. Baba numsana,
abo, banina.
Bari tumpika sana, sana, banina.
Mbuyo eka eka siyo kamba, Kale Kale Mami Mpase Namba. Bama sala cheva tamba, wakwila pakamu abaso wafo kamba. Nchama Mudi Chimeri. Chinama Mudi Chimeri. Nchama Mudi Chimeri.
Nadanuka boba nifikie kocha pepa lodi hapo. Nadia bwana kumana na meri hapo. Nishipepa namba tishani hapo. Chama Mudi Chimeri. Chama Mudi Chimeri. Chama Mudi Chimeri.
Sema funa baka waya waya. Chika pita wakai watampa. Na tifesti niponyeko manifesto. Meluma ni donza munga ni vazesco. Fendela pafupi nkare mwona tati. Ufanika kwa school mami una kazi. Kwela ni kufake mumulai. Niwambiri baku kumbwila wapanga kamulai. Kuma utu wana swata. Ukaposa shima yanka. Mubidi ni magnet chiva donza. Popopo meri wana poposha.
Mbuyo eka eka siyo kamba, Kale Kale Mami Mpase Namba. Vama sala cheva tamba, wakwila pakamu abaso wafo kamba. Nchama Mudi Chimeri. Chinama Mudi Chimeri. Nchama Mudi Chimeri.
Nadanuka boba nifikie kocha pepa lodi hapo. Nadia bwana kumana na meri hapo. Nishipepa namba tishani hapo. Chama Mudi Chimeri. Chama Mudi Chimeri.
Choka panpanchito.
Chama Mudi Chimeri. Bravo Jedon
Popti.
Choka panpanchito. James Empire Boss.
The video de America.
Out.
El attack
songs.
Bagamba waiti watu.
Don't fry.
Set set.
DJ Cats. Bakomende abativo.
Mande chas, mande chas.
Marafiki.
J-Rong.
Yero Pachi.
Venom BPA.
Bushiri paka pocha.
Chandini Blank Slow.
Chimbal set Picos.
El abon sabo.
Innocent Karimansh.
Gusi Munyono, Ela H Dollar,
Kapuni Kapuni,
King Lole,
na mimeba ma fashion,
so I got
Quote fashion.
Exclusive from Who Beats Production.
The hottest DJ in soccer.
ZambiMusicBlog.co.